phakathi kwam ithi mandizule ndifune impendulo. Ndivindo ngaphakathi kwam ithi yandindeda mandijonge phambili. Susukoyika kimi nokuthanda buza. Oh, you got me. No good time to booze.